Hey, pende ama upendo kuna mwisho like that. Mapenzi sio ndazi so you better know. Pende ama upendo kuna mwisho like that.
Bonza miziki.
Bells, bells, but the bells.
I belong busy kwenye game.
Haya kunani,
adiele na
kunani leo.
Kidibeng.
Sisi fima Casanova, sisi fima playboy. Kwenye shule ya mapenzi sitaki you head boy. Sisi mi flavor, harufu sinjoy. Alichagui linatesa wagumu matomboy. Hey, alina mwenyewe kama message za kufordi. Leo yuko na wewe, kesho tayari yuko boardi. Pens kama choo cha kishua au cha shule. Hata chaikulu kwanje mbwembwe ndani ufundo ni ule ule. Hey, hata kandani mapenzi yana jipya, yana kopia na paste. Biafone lotika mademo anataka baga kuku mixa na pizza. Wote bongo movie utakushinda usipoigiza. Mi sitaju fadhili wa Dania na God Buddha. Ni lasta za ras penzi na rinyoa upara. Mvua ya usaliti ilishanyesha nikaegama chini ya mwamvuli wa penzi ukatoboka nikalawa.
Hayana jipya na sio story. Wengi walishashindwa na nayo. Hayana jipya na sio story. Oh no. Hayana jipya.
Mwanzo nilijua love ndo kimbili yo. Oh my god, kumbe depo zaidi ya fidi false. Mapenzi ya lewi kama na ya false. Kama haki stendewi au sijapata choice. Au sikupata chenyewe nilipata toys. Kutwa kucha kelele na sikutaka noise. Woli data na boys, mi ukaniacha hoi. Ukankamata tonge nipa Beyonce skoyoi. Ukantawala kama Kenya na mzee Moi. Hakuna kula wala kulala sibanji skohoi. Mafala wakapenya wakapima oil. Sikujua mapema nikezima koro boy. Okay, wacha enjoy. Ondoka unanuka, unanuka gundu. Astaghfirullah walai. Kwanza nimesanuka, memkumbuka Mungu.
Hayana jipya, jipya. Yaki kubipu usipigije utabi weza visa, visa. Hayana tuzo hayo. Hayana jipya na sio story. Wengi walisha shindwa na nayo. Wengi walishashindwa na nayo. Hayana jipya na sio story.